Aha. Aha. Daddy Dakani. Marai, ni zile karakta zilishan tika kwa ko. Cause, teme baki.
Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na puki wa around, wamegenz hawa semi. Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na uki wa around, wamegenz hawa semi.
Wamebonga bitu mob, hadini kawa redeem ya overtime. Kwa kisa kwa makini, only 5% yo sensible. Na bado sita kwa mbili ya vini wode ni mabeshte jamu. So me just away from you, when your topic wa discussion yo. But since nimesha lose patience, heri ni lose na fitness. So pretenders are described to be worse than murder. Kwa maski ya diwaiti na wajanda, wata ni backup ni nchi. Whereas kwa maski ya mafana wa diati, wata interfere kama juicy. But jali na maneno, what alone has this ni alter cause. Kani bele alta alfa ni nipa immunity. Kunichomea mulijaribu standing never met them. Jai nilisha na muwezi kunyambaza kwangu me take for granted. Enough said kwa nimechoka. And after this job mtadini najidistance na hizo rende wakati huko zimtadini. Hence minutes for resistance. Hamwezi ni Arabia China mko already kwa tipi ya ulimi. And that's why na watema.
Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na puki wa around, wamegenz hawa semi. Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na puki wa around, wamegenz hawa semi.
Ulimchomea kwa patience, but then kasikio limu akwaya. Rosa fili kwa chia, kinugu no seems like that. Nani ukazioka kwa wedo, manchomea hadi vita. Don't forget that I'm in me, atuna bombik na njoku. Bando toshi kwa anything, kuzini wase waligi. Mentally deficiency, sisi hiri ni ugonjo gani. Wawu bonga lot of trash, unazani wawu kula gana. Zona like mental in their thoughts, awakula buku wa dati yao. Black stand on a diga, elemental speech ndio za kwao. A lot of nothing, ndio napenda kusema sema. Okuwa sikisa kwa makini, when I bounce back from the ears. Cause mask yangu kwa so strict, I tolerate redurele. Matona jai venyo anatinga, bono konta neza kujibu. I feel poke make step, na ni obvious wana kanyagia. Misina gaje, hivi hivi days wa show na 16. Mko already kwa tipi olimi. And that's why na watema.
Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na puki wa around, wamegenz hawa semi. Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na uki wa around, wamegenz hawa semi.
Wase na bit na VAT, kubagen hadi window shopping. Addicted to counterfeit, unezani wawo diyo mabrata. Na bado mnanonea wifu, microscope nilisha waonea. Undetected diyo mahana nye univu, so complicated. Sisi mulichus kuni backstab, kimziki na wa ear stab. Sinaga pole kwa mafala, na wadiaji no apologies. Cause at first niko ni mafeda, basa hii mina wafeda. Kaka umeshi kwa nasua throat, enda kwa kios uko face dress. Ni watu wanapenda kutigai, mara venye. Mara venye, yeah. Wapi, kivuni na lalo, nyopala na claim ni mafollower. Kongu na yota sofa, cause nisho wakatia katakara. Wakona ujinga po mob kwa brain, hado wezi ridi mantipulish. Najua na wastaf na ukweli cause na deserve respect ya. Remember, this enter this, but ni correction kwa mayasa. Mko orende kwa tipi ya ulimi, and that's why na watema.
Wanna die, wanna die. Wanna die, na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na puki wa around, wamegenz hawa semi. Wanna die, wanna die, wanna die. Na hata wana any, hawana penny. Hawa chemi na puki wa around, wamegenz hawa semi.
Really, just live your life, usweme doli into other people's affairs. Cause worst warning, it's for what you've had above. But Rebecca, your second warning, it is a quarter of what you feel below.